kaamil isboortis waliba iyo kumi nigdaasi xarumoo leh kagadow qalabka shirgadisan ciyaaraha sida fanaanado kobo buufiska lambarada iyo magacyada kooxo lagu buufiyo fanaanado oo casri ah anaas oo baahida ku jartay magaalada baydhabo qaarshoone iyo muqdisho imeelo kale dirsada jirana daafurka xarunta kaamil isboorts iyo waliba ku qayb galay madax ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya xiriirka buluuniga lugto ee koonfur galbeeda ciyaartooy iyo marti sharaf kale maamulka kaamil isboortis iyo sharhaad ku bii walyaabo xaruntoon iyo ku gudubnaado doonta hani horey deegaan koon ku jari
yadeeg waliba ku furay xarun cusub oo sports ee magaalada baydhabo gaar ahaan agagaarka xarunta sportska degmada baydhabo iyo station yariiska meelin gordaayo waliba ha kordhiinay amaka insheegada sportska kordhiinay fan hobline diina kambaniyada geega magaalada ka isticmaalo badan financial ama scoban jolbi oo haadan ya kordhiin fadan ya ikshayni magaalada baydhabo tan kala maana una nii dhaliide waliba ay tahay in sheegada arrintan oo sports qaybta sportska walaalayaas ay ahaan dhalinyaray koob walay ku biyaayeen 40 doorar kan doorar ku biyaayeen ama kala shan hadal koob waliba waa koob jinsho ahaan miskuwiin sabaahidaas i gaabkaas wala meel ku biina tan kala xitaa waliba meel ka jarta in sheegada qofka markuu soo dirsado waqti fiix mar ku dirsado qarashaad badan goonan gale qarashaadka is goonan galawna meel ku biina fadana oo kala in sheegada buufinta fanaanado hoobad meel kale ugaato laakiin buufiye hoonta ugaato laakiin buufiye qiima qulal kinga buufiye lanka duuda mulle sanka dhaqsi badan laakiin ka edeeyo blandin
abdullahi lowa oo ku hadalay afki xiriirka buluunig lugta koonfur galbeed soomaaliya dhowaan xaruntuun soona sheeg in walyaabo qaar deegaanka ku muuqnaay iyo kordhiyana soona ku booriyay in dhalinyarada sportska baahido daboolana
runtii mayba idin faraxsanaa aruntan ganacsiga ee kaamil sports oo mayba waageyka baahida jirtay oo suurtagelin inaanka aan kudaykana sportska oo muddo badan sports sahay adana intii isku dhaqan gelin meeladan baydhabo xaruntan laeg oo aqab sports dhammaystiran runtii waa intii munaasabadan daahfurka xaruntan u qayb galno ka guddi ahaan ciidanka faraxsanna waana dhowaayana markii lagu tababaa si kaamil ahaan mayba runtii waa mayba dhammaystirtay kaamil aqab lan baahnahay oo dhinaca sportska aqab kasto sportska ee aan dhammaystirana runtii waana ciidanka faraxsanna baahiyaha sportska intii la habuuya waa ciidan dhowaayana
ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis waraabe oo hadal kooban meelasay ka sheegay iyo xuseen xaruntan waqti muhiima la sheen ka wasaarad ahaan ee xarumoon hadda way hadhawaayaan
ciidanka faraxsan geedka may leeraay may goobjoog ana xarunta daafurka oo kaamil sports runtii walaanbaahinaaye dhanka oo saaxiibkayna dhiga cadda oo qabiir sports ee oo sports wal aid inku og mayba geeka goobjoog ana runtis oo kaamil sports ee lagu hirgeliyay magaalada Tambaydhowo eedeedanka faraxsan hadii boonayna baahda sportska mayba kalena hambalyo walaanbaahinaaye suubidi wal dhalinyaradan baahinaaye suubidi mayba kan rajayna talaabada qaadi may leeraay talaabo lagu guuleysan intinaga dhalinyarada oo saaxiibada la sports kala may sheegane anti lan furay xarun eedan qurux badan oo agab sports oo dhameystiran la yeesheenay oo quality-deena eedan sareyd may balena habooqda kaamil sports oo kiyaal degmada Tambaydhowo agaarka saldhigiro marka eedan ka faraxsan hadii boonana teamki oo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska oo koonfur galbeed
horumarka ganacsi ee ku dareen magaalada Baydhabo liba kumid ah goobo la kagadow agabka shirgadisan ciyaaraha waliba iyo kumid ina meelo ka badan dhalinyarada walku gadaasa.